Ara, ara, ira, ara, ura, ura, ish, ish, ara, aya, 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 ura, ara, ish, ura,
Official music,
baby. Ara, ira, ira, ara, auru, udri, ara. Urai, urai, he, 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 urai, he, he, he. Ush. Official music, isu, ush, ush. Shine music, he, he, he. Aya, aya, he, he, he. Wazomusho, wazomusho. Get your microphone. Bola nipaga we na msiki na jua utanilipa kurekoda bokiki baada nkacha sina bodi ku flow kama masika na mwakilisha imedunta kiafrika. Welcome Tanzania, nataka Zania, nataka Nanjia, natekeneza njia usichoke kumumpa Mola na imani dua zako zinasikika na chanyayo na kuja atapita nataka manikipa sauti yangu itasikika. Kama tukifa kubo kubo zina kwepu usishi kama bendera kufata fata pepo kama kila binadamu toto yake kuyona pepo tushikiti mamka madepu sabona upati kane wone kane mbasha gani pamoja na chapo za kosa za mania siumani siwezi kukweleza kitu ambacho kijui kuzewe kiwa marafiki tumekuwa madui wanajivika kuza kutu kubeta ni chui Mungu sesumani nime wasukia subuhi. Ashukula nefuta matiti jawema wende zaka musimeze matiti nizikelo pia so lazima wote pati nizikima fungu saba Mungu akikupa mkati gawana na wezia MDM nisiweze kwa saa wale walo nsaidia kepeche nipo kwenye shida asiwezi kujisahau shida zinajirudia matizuri shida kwetu kawaida kama tamechano spagawe na fem siwa pinki netano tupo kila sehemu situmie netano kutoko za made asikitika chapu zangu nikine made wakine wamefariki wakine wamesaliti chama watu kweli nisiwezi kwa danganya na mwamini mkubadu na jamini na chofanya watalude moja moja lo saliti chama wakuja na jifanya toto wa mjini chakuta dimu mkari ya mifaki mini kupejini mishini au lakini siwa amini matupa sijui michulano takusharini wanakubali wanabesheri mladi tu mashabiki wanakuja bila idadi wanakubali wanabesheri mladi ushakrai mashabiki wanakuja bila idadi siona ne wani siona tano e wani siona ne wani siona tano e wani siona ne siona tano e wani siona ne wani siona tano e wani siona ne wani siona tano e wani siona ne wani siona tano e wani wamekubali wanabishadi mnadi washakai mashabiki wanakuja bila idadi wakina wamekuwa bunge umziki bwana wakina wamekuwa kuda umziki bwana wakina wamekuwa manyuku umziki bwana wakina wametangulia umziki bwana wakina wamekuwa mateja umziki bwana wakina wamekuwa tumbo umziki bwana umziki bwana wazo mwisho urayo mpo achamasi westi mbake mpili mejali laya tuche kalakatia wana kompia ukopi na kupesta na kumbu kama una besha jaribu kutest utajionea wengi wao honko na tungupia lakini vichencho na jokotea umari alisema nobody can stop pige na minasema nobody can stop siki yetu anchema na upigia pamoja na mashabiki watu oteta wafikia umziki hakuna wakusuhia umziki si moja fika bari umziki
umziki bwana
yeah
ndogo malume
umziki bwana
yeah
tutoje
umziki bwana
tumetoka mbali 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 wote tunakwenda mbali 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 tumetoka mbali sana
mbali sana
mbali sana
mbali sana
mbali sana wote tunakwenda mbali 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 Wakuja najifanya toto mjini Kukuta demonkari ya mefakimini Kupe jini
Kupe jini
Ishi nao lakini siwa amini Matupa sijui Nicholo neta kusharini
Nicholo neta kusharini
Wana kubali wana bishairi mnadi Washangai mashabiki wana kuja bila idadi Wana kubali wana bishairi mnadi Washangai mashabiki wana kuja bila idadi
Hey baba uu
Sia una ne wani Sia una tano e wani Sia una ne wani Sia una tano e wani Sia una ne wani Sia una Wekina mekwa machawa Washaka wekina mekwa mabosi
Mziki wana
Wakina mekwa bunke
Mziki wana
Mziki wana Wakina mekwa chawi
Mziki wana
Mziki wana Wakina mekwa gaga Mziki wana Mziki wana Etabatia Kigogo Kifure Fisho Musishi Kameluti Tatika Ngome Temeke Mwazo Musho Makoka Vingweta Buguruni Falu Tanta Pampa Morogoro Dodoma Osh, Yatima, Shan Music, Amenchiwa, Agayuno, Mbwa, Koba, Pugu, Mubatali, Osh, Mwanzo Mwisho, Otaptaji South Africa, Abduli,
Toyota. Don't drop, I'll jump.
DJ Kevin.